More music, NigerIsland.com.
wee jaga nonyela ọhịa bụ ọnwa ama. Maka ịbụlu nna efi Igbo, ive eji ama onye rugologo n'obodo. Anyị na-egwu ọdị ole Anyị na-egwu ọdị ole Anyị na-egwu ọdị ole Owe luzie ka egwu ga-egbulu nna efi. Oge abụ aka adụrọzi ọnwa ama iji golukwu efi, chilukwuzie ndị egwu wee jee na nyela ọhịa nwoke bụ egwu. Maka na a na-atụ ịnụ si na ife nwoke nyere ibie, ma ife nwoke mere onye ọzọ, bụ nga jidelu m. Mana ka m egwu na-egbulu nna efi, aka dị azị ọnwa ama, ka o mekwalịa ife m o melịa. O wee chili nwobele mba ji ịtọ wee jebe na be egwu. O jisikwazi ike nweta nwobele ọkụkọ. Elusie ka m egwu nọ na obi ebe ọ nọ. Anyị na-egwu ọdị ole Anyị na-egwu ọdị ole Anyị na-egwu ọdị ole Nwa mbụ jere onye ha natara ebe ụlọ ụkpasị ọsọ anya jebe eke. Agba mbọ atụ n'okwe, agba mbọ atụ n'okwe, ọ na bụ okwe ka fere akụ.
Thank you.
kuro lobi wene ti pusi anya wefo yo nwa ma na nwo belifo bu ena abia owepo wanne nya ne ano wefi ofu kwa live na emenu ifu kwa ifo nwa ma ji wena abia no nyelu nya nwa ma ka na egbulu nne efi One day, and you're not. Where were you? Sian, an apple. An apple down from William. I just had one William. Could you go up with any men? What you wear for your blue? Now, bank it. Can Messi go to the event? Where bank it? Nyaka mesiziala. Kevu meta sleva nime. Ofazo yabo nwama. Maka no nwama ma niwe bia nobi. Kevu eje gbali a okwo no ni ipe. Owe lumbo si aga arasi olo, uni ikpe wesi. Si on wama nyana ba ni ikpa maria. Wepe ebu, si aife na imana, inye mmadu, onye ngoro zike nye jiaya azu, inye kwa ni onyafu. Wepo nwama Si ana ku onye polo nra bicycle neje nwo bicycle Onye polo nwo onye polo odo moto no nya neje nwo moto Kedu se kai ndi na egwuji weja pso pso me ma na ngeni ara no Emeli ebele onyu ni pe na gwa eva si anya na ba Ai mebu odi ona Ai mebu odi ona Oyi me gwodi ona Oyi me gwodi ona Nwambuje loye anataro Ebonu pasa so nya jeweke Aba mpa tuno kwe Aba ifo tuno kwe Ona bogwe kapilako Aba mpa tuno kwe Aba ifo tuno kwe Ona bogwe kapilako Ayi me gwodi ona ndwaiza Mangwanata Ayi me katafo Mangwanata Mangwanata Ayi me katafo Mangwanata Mangwanata Ayi me katafo Mangwanata Mangwanata Ayi me gatafo, mangwanata. Ayi me gwodiona. Ayi me gwodiona.
Bidon bosi aeke zibe. Egu weso dosi onwama. Na abanyeli aoku di chiche. Na egu ebe di ni chiche nobodo. Ode gwezi ekupu Nkem kasi we wuto nwa ma bu na emesi Egwu ejegoti ibe na egwu egwu neja wusi ebem ewu onwa ma neja tanni oga bu na ewu onwa ma jele ba tasia nni onata onwuru eweluzi ofu mbosi onwa ma we neja sisi anya we cha tive na emewe oga fi begun na kosi onwa ma no boy ya ifo na kosi abu ewu ama ofe oponya ewu ama nya ka onwa ma mesisi we jogo tive nu na ebu ewu we gbesi enya bulu na agbe koso jasilo oboji obuli e na aka Sinya bo beji. Kuri na ka jebe. Ebe ku na no wele kenku. Weluzie bafu. We cheluzia egwe bono ninu nku. We konye egwu. Sia no mpo si chefo ni na akwa ewu ama. Na tata ke aga agwa ni ewu makwa no na ewu ede nku oku. Nife no nyabu na aka ekpe. Bife ni na enye ewu o na bu. O metu onu onwuru. Nke ozo bu ebejili ki ajibu na aka nni. Na fa na abo ne ga na puliri ofu tata. Eba na echem egwu no na enupu ko no we na agu egwu anyi na agu. Eba ka egwu no we zie. Na lutie mpu ko ba ndi obodo nine. Obodo we gbazue. Messi awan idezi onwa ma egwu esizi anenu nkuli ata akpolo banaba nuno ayi mebo de ona ayi mebo de ona ayi mebo de ona Ayi me gbadi one Wan bu je loye anataro Ebo no pasa sani ajebeke Aba mba tu no gbe Aba mba tu no gbe ona bo gbe kapela Aba mba tu no gbe Aba mba tu no gbe ona bo gbe kapela Ayi me gbadi one Ayi me gbadi one twaisa Mangbanata, ayi me gata fu. Mangbanata, mangbanata, ayi me gata fu. Mangbanata, mangbanata, ayi me gata fu. Mangbanata, mangbanata, ayi me gata fu. Mangbanata.
More music at NigerHighLife.com. We'll be right back.